waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
warbixintii u dambeysay ee guddii loo saaray xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeya ayaa ugu dambeyntii gacanta loo geliyey governor generaalka dalkan Australia. Victoriana waxa ay khafiifinaysaa xanibaadihii coronaviruska. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuu sabtida iyo axadda gelin doono waqti uu ku akhriyo warbixintii u dambeysay ee guddii loo saaray xarumaha dadka waayeelka lagu sameeyo ka hor inta aan warbixintan si public ah loo sii dayn asbuuca soo socda. Baaritaanka labada sano soo socday ayaa lagu dhageystay dayac iyo maamul xumo ka dhacay xarumaha dadka waayeelka lagu hayo, iyadoo warbixin hordhaca oo hore loo soo saaray ay ku talisay in gebi ahaanba isbeddel ballaaran lagu sameeyo nidaamkan. xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeya ayaa inta badan waxaa maalgeliya dowladda federaalka, waxayna wajahaysay cadaadis iyo dhaliilo badan oo sii badanayay intii lagu jiray faafka xanuunka COVID-19-ka, iyadoo 685 qof oo waayeela oo xarumahaasi ku sugnaa ay u dhinteen xanuunka COVID-19. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in warbixinta ay u badan tahay in lagu soo saaro waxyaalo runtii naxdin leh.
This Royal Commission, I think, will identify serious and disturbing...
Guddigan qaran waxay la tahay, ayuu yiri, inay soo saari doonaan arrimo aad runtii looga xumaado oo 10 soo socday. Waxaana lagama maarmaana sidaan isleeyahay in dowladda oo taageero ka helaysa baarlamaanka iyo gebi ahaan xisbiyada kala duwan ay markaasi qabtaan hawsha looga baahan yahay inay wax ka qabtaan. Victoriana waxa ay khafiifinaysaa xanibaadaha COVID-19 marka la gaaro caawa habeen barkii bisha Febraayo ay tahay 2026. Afduubka ama maaskiga ayaa khasab ku noqonaya oo keliya dadka saaran gaadiidka dadweynaha iyo marka dadku ay ku sugan yihiin xarumaha halista badan oo ay ka jirto sida supermarketada ama dukaamada waaweyn iyo isbitaalada. 30 qof ayaa loo ogolaanayaa inay dadka guryahooda ku booqan karaan, halka ilaa 100 qof ay dibad ama meel banaan ah ku kulmi karaan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in tira dad badana loo ogolaanayo inay dib ugu noqdaan xafiisyadii ay ka shaqeyn jireen, goobaha gaarka loo leeyahay iyo weliba shaqooyinka dowladda.
We'll be able to have 75% of both public and private sector workers back to the office.
Waxaan u ogolaan doonaa 75% shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahayba inay xafiisyadoodu dib ugu noqdaan. Arintani waxay muhiim u tahay, ayuu yiri, dukaamada, tafaariiqda gadaa, maqaayadaha iyo hoteelada cuntada lagu gado iyo weliba cabitaanada iyo weliba qayb ballaaran oo dhaqaalaha ka mid, ayuu yiri premierku. Mana aha mid dan u ah magaalada bartamaheeda ee sidoo kale waxay muhiim u tahay xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo weliba magaalooyinka ka baxsan Melbourne. Victoria ayaa maanta laga helay 2 case oo COVID-19, 2 qof ayaa ah dad ay la kulmeen dad hore xanuunka looga helay oo karantiil ku jira. Mark Butler oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour-ka ayaa sheegay inay wax aad loola yaabo tahay in loo baahdo in siyaasiyiinta ay booliisku uga digaan inaysan daahin sheegidda faldambiyeedyada ka dhaca baarlamaanka gudihiisa. Taliyaha booliska federaalka ee dalkan Australia ayaa warqad uu u qoray ra-iisul wasaare Scott Morrison, waxa uu hoosta kaga xariiqay muhiimadda in waqti degdeg ah loo sheego booliska oo aan la daahin faldambiyeedyada haddii kale ay taasi keeni karto inay lunta, ayuu yiri taliyuhu. Cadeymaha booliisku u baahan yahay ayna sidoo kale dhici karto in qofkii dembiga galay uu dembiyo kale sii galo haddaan markiiba wax laga qaban. Tan ayaa daba socotaa eedoo ay soo jeedisay gabar u shaqeyn jirtay xisbiga Liberaalka oo la yiraahdo Brittany Higgins, oo sheegtay in baarlamaanka gudihiisa uu ku kufsaday nin ay markaasi wada shaqeyn jireen 2019. Mr Butler ayaa Channel 9 waxa uu u sheegay inay tahay arrin iska cad in dowladda loo sheego arrimahaas oo kale.
Waa
runtii wax aad cajiib ah oo lala yaabo inaan u baahannahay in naloo sheego inaanu gudbino ama sheegno faldembiyeedyada ka dhaca baarlamaanka qaranka. Waxaana ula jeedaa waxaa soo baxayay wax laga naxo oo ah in kufsi uu ka dhaco xafiis wasiir oo ku yaala baarlamaanka oo 50 ama 60 mitir u jira xafiiska ra-iisul wasaaraha dhacdadaas oo dhacday 2 sano ka hor qofkii dembigaas galayna aan waxba laga qaban ama waxba lagu samayn. Maydka haween ee reer Sydney ahayd oo la weysanaa Melissa Carrick ayaa laga helay xeebaha New South Wales South Coast. Haweeneydan oo 49 jir ahayd ayaa la waayay Novembertii lasoo dhaafay, maalin kadib markii ciidan baarayay arrimo maaliyadeed ay markaasi gurigeeda ugu galeen oo baaritaano ay ku sameeyeen. Haweentan oo ahayd dadka falanqeeya arrimaha maaliyadda ayaa baaritaan ku socday, kaasoo ahaa in looga shakisanaa inay ka xaday malaayiin dollar ilaa 60 qof oo maal gashaday shirkad markaasi ay maamuleysay. Mick Willing oo ah kaaliyaha taliyaha booliska federaalka ayaa sheegay in gabadhaas lugteeda oo jaran laga helay biyaha ku dhow meel ku dhow Tatra maalintii xad ahayd ee Febraayo 21 ahayd. Lugtaas markii la baaray oo DNA-da baaritaankaas uu noqday in la xaqiijiyay markaasi in lugtaasi ay lahayd Miss Carrick.
Exactly how Melissa came to enter the water is still a mystery and will be subject of...
Sida ay Melissa biyaha ku gashay ilaa ay hadda lama oga. Baaritaan ayaana ku socda oo koox booliska ka tirsan ayaa baaraya, ayuu yiri. Boolisku weli hadda go'aan cad kama gaarin daruufta ay haweeneydanu loo waayay in Melissa ay dhici karto inay iyadu nafteeda goysay, laakiin go'aan saxa oo arintaasi ku saabsan waxaa baari doona dhakhaatiirta baara dadka dhinta ee coronarka loo yaqaana, ayuu yiri Mick. Militariga dalka Mareykanka ayaa weerar cirka oo lagu beegsaday koox maleeshiyaada oo Iiraan ay taageerto ka geystay dalka Siriya. Wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka ee Pentagonka la yiraahda ayaa sheegtay in weerarkan lagu burburiyey xarun ay isticmaalayeen maleeshiyadan ay Iiraan taageerto. Madaxweyne Joe Biden ayaa ansixiyey weerarkaasi kadib markii weerar lagu qaaday goobo ay ku leeyihiin Mareykanka iyo xulufadiisu dalka Iraq. Boqoradda dalka UK Queen Elizabethna waxa ay sheegtay in runtii ay dareen fiican ka qabto markii lagu tallaalay tallaalka coronaviruska, ayna ku dhiirigelinayso dadka kalena inay sidoo kale yeelaan oo istallaalaan. Boqoradda iyo Prince Philip ayaa labadaba waxaa tallaalay dhakhtarkooda iyagoo lagu tallaalay qasriga Windsor Castle bishii lasoo dhaafay. Boqoradda ayaa sheegtay in dadka diidaya tallaalku aysan iyagoo keliya iska fakarin, ee ay ka fakaraan dadka kale.
Once you've had the vaccine, you have a feeling of, you know, you're protected, which is, I think, very important.
Marka tallaalka lagugu duro, ayay tiri, waxaad dareemaysaa in xanuunkii aad iska difaacday, taasoo sida aan aaminsanahay ah wax aad muhiim u ah. Sida aniga hadda aan dareemayana, wax dhibaata igama soo gaarin ama dhaawaca. Si degdeg ah ayaa la igu tallaalay, waqti badanna may qaadan. Dad badan ayaa waraaqa ii soo diray oo ay ku leeyihiin sida ay ula yaabeen sida ay u sahlanayd in la tallaalo marka tallaalku cidna dhaawac uma geysan, ayay tiri, dhibaatana ma laha. Saadaasha hawada berita oo Sebtiyana magaalada Beth inta badan waa cadceed iyo 31, Adelaide waa cadceed iyo 28, magaalada Melbourne qayb ahaan daruur iyo 21 degree, halka Sydneyna xoogaa roobaba la filayo iyo 26 degree, Brisbanena qayb ahaan daruur iyo 31 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber 78 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.